The Black Empire Music.
Bayo bomwenda tela ngadi anali machela inende ndakwidwa ndingofuna zikuona tachokela kutali ena wakunali beko tapanga po zambili baby please don't forget it tachokela kutali na waguna libego tapanga po zambi baby please don't forget it
tachoka ya kuta iwe ndine pepe eras muvo muvo iwe ndine kutali 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 tatu samu zambili iwe ndine sokoma mafuru
Tachokela kutali
Keweyo nine tachoka kutali Osa mpila zantu zinkani Osa dena wanga hani Tachoka ifeyo ndi kutali Keweyo chilichoso ufuna maupasa Chilichoso ni mafuna giro manipasa Chikone chatu ndija crazy Baby weyo suwa crazy When I do my shit so sa crazy ah. Giwe nkazi emwe nina sanka Valibe so wina Tachoka ifeyo ndi kutali Tachoka ifeyo ndi kutali Ndi kutali
Tachoka kutali
Tachokela kutali Tachokela kutali